草沙树秋沙树秋沙富公沙风公沙高沙高拍个老拍个你上不路过上座路书门啊拍个几个米呀你你是呀个拉心我看书耶你来呢我们不我问公沙我看书我看书用几个书我看书用几个书我看书用几个书
Bashala polo, bashala polo, pintis yagano, bebe balang a pencil, mina balangosi, mubati news, card, ufuzumave, numapolo, mashiyama, kumawazu, lapeltumakonizu, Willam Sholo, Subabu, Sumumamalal, Pantikonaline, Sansengan, Willam Chani, Yabayet, and Davisi, Suluga Malinde, La Sulumyama, Suluya Sabet, Minangili Pinga, Lizzie, Sundo Tetabi, Nikus, Mala, Nichomo Mator. And give us a cold drink and put some combo. The cattle talk, a little get fucking knife, and so some goopers and get stroke. And get him to be in for Uncle and Epi. He's cutting his booga was part, do red carpet, and you're telling him about that.
Menange, Puma was, Uluwasu. Chesily, do misu. Chesily, Kuku, Belis, Uluwasu. Chesily, Netisu. Menange, Shalawasu, no Shagasu. Menahuntu, Wawasu, oh Kulumisu, Sagwasu. Menahuntu, Wawasu, oh Kulumisu. Sakwazu, mina ngumzu, mina ngumzu, mina ngumzu, mina ngumzu. Hayi ngumzu, hayi ngumzu, hayi ngumzu, hayi ngumzu. Yo kulumizu, sakwazu, 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 sakwazu.
Africa. Ngihamba nensizwa ke lana esuka phansi enkandla ejibe nokhalweni. Umapholo bake lo nuqadu mashiyamahle ngathi azoshumayela. Insizwe ginqa inkomo ngenqindi iphinde futhi ihlinze ngeraiser. Mude mu just bam senyoni. Isitimela sidu shosholo zameli. Intombi egoli zithi uma pops, u Daddy D, Mr Double D to double matches. Ayi cha, mangivale nje ngisho ngithi sweet masidu sidu kodwa dokotela kashukela. Qisho umqabaqabi igqable viniga. Hayibo wena shalo. Kubuka lapho. Asekulethi wena. Kubuka kanti.
Jenge mambe semtini ngangi vele ngibashaya amakhanda ngithi ngo 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 mfana mina ngidlele sitsheni sikababa okuzalayo we udlele sitsheni sikagogo pum nokumkhapha
kwakukhala umaye maye maye ma khashi izintuli kusuka amaphepha sama o winter mina ngiduluka ikhanda ufuzo likababa waye nolaka umzulu onenkani usho kuhlune wenkani
Zuluwazu, Shesili Dumizu, Shesili Kukubelizu, Luwazu, Shesili Netizu, Minangi Shalawazu, No Shagazu, Minangumzu, Wakwazu, Okulumizu, Sakwazu, Minangumzu, Wakwazu, Okulumizu, Sakwazu, Minangumzu, 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 Hayingumzu, 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 Okulumizu, Sakwazu, Sakwazu, Sakwazu,
Sakwazu.